tukifuwa
Rutindo wano kuruba gola simba nkula msiza munanga uliriza osirye yote yano webali emirimu gyotu siza kengalo walusimba ivanizi mstudios okutu usako programu Rutindo kulika ya nyuse achakola gena mumaso abafunye ebizibu nyongero okubasa asira atena abafuni demu ebirungi mukama katonda yebali dakika eri emu eyakaita kusawa emu eyakaungezi akoru na kuorualero oruo kusatu na kuzo mwezi zili kumi omwezi gwa kumi na ebiri omwaka bili abiri mu etano mu studios nina Major Charles Kabona ononga ye mwogezi wekibinja echa UPDF ekisoka UPDF First Division spokesperson Major Charles Kabona nsubirwa okwegatibwako afande owesigire afande owesigire police spokesperson Kampala Metropolitan musubira okunega tako esawa yonna ensonga ze tugenda okwogerako za byakwerinda obutebenkevu naddala mu mbeera eno gye tulimu eyakalulu embeera eno eyakalulu gye tulimu abakulu bano balina okukwasisa amateeka balina okukuuma eddembe n'obutebenkevu mu mbeera yonna eggwanga gye libeeramu si bululu bwokka naye embeera yonna yonna eggwanga gye libeeramu olwaleero gye tugenda okutunuulira naye nga bwe tumanyi nti nno akadde kano tulina nnyo embeera ey'obululu so kyenjagala tutunuulire bingi ebyogeddwa bingi ebirabwa na bingi ebiwulirwa ku ludda olw'aba kuumaddembe mu mbeera eno eyakalulu gye tulimu Major Kabona lamusa kubawuliriza baluboggola simba
Webale nyo omutestesi wa program
yes,
Mr. Evan musiri mutyaba sebo n'abanyabo abatukuliriza nsanyuse nyo okubeera wano mu program olutindo
olutindo neyanziza nyo katono nyo nga tetunabagenda ku mbeera ebyobutebenkevu biri bitya nga gwe omwogezi w'ekibinja ekisooka mu ggwanga lyaffe Uganda nga tetunabagenda mu bya bululu n'ebyokulonda ebigenda mu maaso
Obale nyo okutwaliza wamu ebyokwerinda mu ggwanga lyonna binywevu tulina obutebenkevu kuva east ugenda south kutoka kuva south ugenda north ebitongole ebikuumaddembe bikolera wamu n'abantu ba bulijjo okulaba nga tulina ebyokwerinda birungi mu ggwanga mukimanyi bulungi Uganda erina ege ate yamaani nyo ate dikoze nnyo obutaweera okulaba ensalo zaffe abantu baffe n'ebintu byabo nga tubikuuma naye bino nga tubikola tukolera wamu n'ebitongole ebirala bikuumaddembe nga Uganda Police nga ISO nga Prisons naddala omuntu wa bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo alina ettafaali ddene lyakutya ku byokwerinda by'eggwanga naye okutwaliza wamu ebyokwerinda binywevu ate tutagendera mu maaso n'okulaba nga tukolera wamu n'abantu baffe ba bulijjo kunyweza ebyokwerinda mu ggwanga kubanga obanga tumulina security emala ebyokwerinda nga binywevu tumuyinza kufuna nankulakulana kati singa obanga olaba obadde ogoberera amawanga amalala agali kumpi ne Uganda agatalina obutebenkevu ojja kusanga n'ebyenkulakulana ne development banga tibiriyo kati tusaba na Uganda n'otubanga tugenze mu byobufuzi ebyobufuzi tibitwabula ekisigala nga kitugatta tuba na Uganda ate fenna twagala security kubanga security is a common good buli omu abanga akyagala
okay. Njagala kusooka okubuuza ekibuuzo afande enkolagana yammwe n'abantu ba bulijjo yonna gye mutambulira bwe ng'omwogezi n'ebyokwerinda kuba tosobola kubimbuulira byonna naye enkolagana yammwe naddala ab'amagye ebadde etya mu mbeera yonna ebbanga lyonna lyonna emabega abantu ba bulijjo enkolagana yaabwe nammwe abakuuma ddembe naddala bali mu kyambalo ky'oyambadde
obale nnyo nyagala okukuzaako mabega ku byafaayo bya Uganda okuva myaka gy'enkaaga kutuuka myaka gy'ensanvu n'emyaka gy'ekinaana Uganda yali nga erina amagye naye nga amagye siga abantu nga amagye nga siga mpisa nga amagye tigatambula ku awansi y'amateeka mukimanyi bulungi mu enaku mukaaga omwezi gwokubiri 1981 pulezidenti waffe yakulembera abalwanyi nga 43 n'embunda 27 ne beesoga ensiko ne batandika olutalo olwanura Uganda enako abiri mukaga omwezi ogwa January 1986 nibaka kushalinga power naye emyaka etano ebamala mu nsiko nga bakyali ba okutoka bali babaita Popular Resistance Army kati bamala bafuuka National Resistance Army waliko enkolagana nungi nabo abawekera ba NRA na muntu wa bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo we yatukweka we yatuwemere we yatuwabaana we yatu information kati enkolagana yaffe kuva mu 1980 mugumu n'okutuuka kakati nungi nnyo kubanga ne kati olaba otubanga tugenda kuwandiika bagala kwegatta ku magye g'eggwanga kati tukulabirako ng'eno recruitment ewedde twali twagala abantu 11,500 naye abantu abaasaba kuyingira amagye g'eggwanga bali 78,000 kati kitegeeza ki kitegeeza abantu baagala amagye kubanga amagye ga UPDF gayina empisa magye g'abantu ate gatambulira wansi w'amateeka ebyo tebyaliwo mu magye ag'edda kati twali zawamu tuyina enkulagana nungi n'abantu ba bulijjo yes
okay kakati awo ntemedde empanji nungi nnyo kubanga embeera eyo gyetwagala okutunuulira lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo enkolagana y'abantu nammwe kati tugenda mu mbeera eno gyetulimu ey'obululu embeera ey'obululu njagala omuntu amanye ab'ebyokwerinda naddala okusinziira ku constitution ab'ebyokwerinda naddala abambadde ekyambalo ky'oyambadde bavunaanyizibwawa era bayingira batya mu mbeera eno ey'akalulu gye tulimu nga okwotinga ssemateeka
obalinyo ssebo ekyokusooka omulimu gwaffe ogusooka ng'eggye ly'eggwanga n'ebitongole ebikuumaddembe kwokulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe eyo function yaffe esooka nga UPDF ojja kugisanga mu article 209 obwogenda mu 208 article ya constitution ya Uganda ojja kusanga boogera ku character UPDF eri non-partisan eri patriotic eri professional eri disciplined and subjective to civilian authority eyo article 208 of our constitution 1995 esemateeka article 209 yeyogera ku emirimu gyaffe ng'amagye kati walimu okukuuma ensalo ate n'okulaba nga tukuuma abantu n'ebintu byabwe kati obadde omubuuza ku tuyingira mu tya byobufuzi
naddala nga ebyembeera eno gye tulimu
ffe ate article 212 of our constitution egamba ebitongole ebikuumaddembe byonna okusinga ddala ne poliisi ejja kusaba ebitongole ebikuumaddembe kujeegatako obwesanga teyinza kwemalirira okukolera wamu kulaba nga banyweza ebyokwerinda kubanga singa UPDF
abantu abasirikale abamu era kituufu waliwo ebifaananyi byolaba nga lyale biba tebisaanidde kuba nti nno bigenda mu maaso ojja kulaba omusirikale omuntu amwenganze ng'akatambi ke tuli mu kunoonyerezaako ku poliisi yaffe ya Jinja Road ebyabadde mu Nakawa ne batandika okusamba omuntu ng'ate obulidde ali wansi ffe ensonga eyo tuli mu ginoonyerezaako ku sayidi eyaffe beni n'abantu ba bulijjo nabo waliwo ebitagenze bulungi ne weesanga nti waliwo abantu bo abeefudde kiwagi okugaana okugoberera ebiragiro bya Electoral Commission ate bw'obeŋŋanga ne beefuula nti fa babanyigirizza bw'obategeeza nti wano okoze bubi wano okoze kino si kituufu obudde obususizzaawo ate ne bajja ne bapuleyinga nti babe abavictimu fe ababayiikiriza ne weesanga nga tusigadde mu ssaaka eyo eyokuba nti no poliisi eyagala kuwabula poliisi eyagala tereeza naye gwe owabula naye akozesa eryanyi okukulaga nti gwe mukyamu era ajja kuyisaawo ekifuba nga kibe ki so ne twesanga mu mbeera eyo eyakakuubaga
kubanga njagala mbadde era nga bw'osanze mbuuza afande Kabona nti buzibu ki obuli wakati w'ab'ebyokwerinda poliisi n'amagye byonna nga bwe mbiraba n'enkambi ya mwami Kyagulanyi specifically kubanga bakandidentis abalala oyinza okuba tolina nakyobalabako poliisi tosobola kumanya nti nno mwami nandala agenze wano yes poliisi ebeerayo naye yo Kyagulanyi ne waba talangiridde nti nja kubeera awo poliisi n'amagye gasobola gw'okutegeeza eneyisa yago nebye gakola nti kyagulanya ateko okuba wagenda kuyita obuzibu kyo buli
ekiriwo ekyenjawulo mu campaign zino ze tuyina nti abesimbyewo bonna bawa batuwa program gye bayina weba NUP ejja kuwa programu nti olunaku bweruti tujjaina bbeera wano olunaku bweruti tugenda bbeera wano weba NRM naye wa programu eyaayo FDC wa programu so tetubigwamu bugwi tuba tumanyi we bagenda okukola ki we bagenda obbeera so weba maloti wa programu eyo eyaawe nti bagenda bbeera wano nga tusinziira ku Electoral Commission bagiwa Electoral Commission Electoral Commission ekola ki neegituwa naffe tupulaninga ate planning eyo tetugikola ffekka nga poliisi nti oba tutudde mu meeting ne tupulaninga ffekka nti tugenda kukola bwetuti tugenda tambula bwetuti tuleetawo enkolagana eyokuba nti netukwatagana ne ba agent babalina byabufuzi naddala presidential candidates abeesimbyewo ku saidi y'aba MP tetunakiyingiramu nnyo kukiteekesaamu nnyo maanyi naye ba presidential candidate abeesimbyewo tutuula ne ba representatives baabwe ba agent baabwe oba abakulu bonna bye babasindise ne tulungamya butya bwe tugenda obba nga tukolaki nga tutambula okwewala obukuubagano oyinza okwagala okugenda mu regioni eno nga waliwo candidate nti omulala akyagirimu so ne tupulaninga bulungi so ebiseera ebisinga pulaninga eyo nga bwe tupulaninga ku kinategeddeko kigambibwa ku sidinga eya Fort Portal nti baatuula bulungi ne bapulaninga ate we batuuse okuteekesa ebiragiro bye bapulaningamu mu nkola ku ki kye baali bakkaanyizzaako ate enju yemu negamba sekisoboka kukolebwa bwekiti ate n'aba ebyokwerinda bali bawadde nti kandidate omu yabadde akyali mu kitundu kinalabye ku ki kye banyonyodde ku mbeera yabadde weefu
ku mbeera bwekyo kande luuku ngo ogenda okwongerezaako nga kibeera kinene nnyo poliisi kumpi yonna amaanyi nga gabeera mangi nnyo deployment neebeera nga etiisa n'abantu ku muntu omu candidate omu nga deployment yes mukkaanyiza buli kimu lwaki ekifaananyi mulaga nti luno lutalo
well badde ntuukawaawo waliwo bakandidate bemuzze mulaba ate nga n'ebyo ebintu tukyabyetegereza Inspector General of Police yavaayo ebbanga eriise n'akola olukuŋŋaana lw'amawulire n'abategeeza nti waliwo bakandidate abakozesa ebigambo ebyamaanyi ebigambo ebiyinza okuleetera abatuuze oba abantu aba bulijjo okuteekawo embeera etali ya bulijjo era abasirikale ne besanga nga bali mu mbeera ya bulabe eri obulamu bwabwe buli mu mbeera ya bulabe so mu mbeera eyo okwekuuma bw'osanga candidate ng'ayimirira ku kituuti n'ayogera ebigambo nti abasirikale bano batono nnyo musobola obeŋŋanga tetugera sindikayo basirikale babiri bwebeŋŋanga era awo abasirikale abo ababiri ne babatuusaako obulabe so ebigambo n'ebyogerwa mu campaign trail eno tukubiriza bannabyabufuzi okwewala ebigambo ebyo ebiyinza okuleetera abasirikale okulowooza nti mu mbeera gye balimu eno obulamu bwabwe buli ki buli mu matigga kwe bafuna ekirowoozo ekyo nabo bajja kuteekawo emiwaatu egyokukola ki egy'okwekuuma so tukozese ebigambo ebitagenda kukuma muliro mu bantu tusobole okuba nti no tukubiriza abantu okutulonda oba okubiriza abantu okulonda tukozese ebigambo ebitagenda kukuma muliro mu bantu naye we tulabanga okwesa ebigambo ebikuma omuliro mu bantu ng'ate ffe abeewaayo okuba nti no tuleeta obutebenkevu tetugenda kujja kuleeta butebenkevu na basajja babiri
owa walemye poliisi poliisi eyitama ebitongole ebiralo giyambako mu mirimu gyayo owa walemye poliisi awabalimye mukadde kano okutuuka okuyita amagye n'okuyita prisoni ebiralo naddala mu gundi ya mwami Kyagulanyi
ensonga eya crowd control wantu ndoza pozi juzi ne wano twabadde ne incident ne FDC ikasanga tiyao ne incident hizo nezi singa ze twakafuna ezaba ntu okugana okugoberera ebiragiro bya Electoral Commission okuyita mu makubo mbwangu obutayimirira mu kubo kukuba kampeini incident hizo zonna zibadde ziri ku side ey'omwami ani ey'omwami honorable or rather presidential candidate Kyagulanyi so kyo yembeere ye tuliyitisa abantu abo okukugira abantu okweyiwa mu kubo mwala baba prison iwe imirile bali we kubo lebagamba musigale kukubo temu ingila chi mkumulekeba nubakole chi bayite wo niwe sanga ngane security nayo egeza ako kubayi samu amangu mangu mubitunde yu najiba ziba chara so techina buzibu bona polisi mchitundu echa inzo banga na yote mara nga aba polisi inge mudivision ee inaba sirikari inge mkumitanu na inga abantu wale kede ko umukure mbeze wago bali suka mumitwaro nga kumi so nchua tuweta gobu kuungira kona fekumanyo
okuva mwami chagulanyi ebisera bili mbiyombi ebisera bili kampeni ezagwa nerizebi mwogeru wako baka abantu bebi mwogeru wako natwala obuvunaanyizibwa ngo wa mawulire nembeera ku kampeni za mwami Kyagulanyi ssatu ezaasookera ddala mu bitundu by'e Busoga Luuka waliwo we bayita Namwendwa waliwo we bayita Kaliro ne Buyende eyo yonna yonna gye yasookera nga naye poliisi ngerabika tekkaanya oba teyagala mwami Kyagulanyi akole ebyo bye baali bateesezzaako nga ekisooka njagala kusooka kulaba fujjo ne neeyisa y'abawagizi ba mwami Kyagulanyi naye ebyo byonna byonna byagaana ebyo byonna byagaana afande luku kino nkikubuulira ng'ekimu nkirabyeko ne kampeyini zekayunga ezisinga nazibeeramu waabadde ekayunga nga waalina okuyita ate amakubo bamugaana okuyitawo naayita awalala naye ng'ate mu kuteesa ne mu kusimbula nga ne electoral commission olaba nti agenda kubeera wana agenda kubeera wana bw'aba asimbula waava n'agamba abantu be tetukwate tukola empisa embi zonna tuyite we tuyise baamugaana kumpi emirundi ebiri esatu okuyita waayita ekyo kimuviiriddemu n'okutuuka ekikeerezi gy'alina okugenda ani ali emabega wa bino byonna okukozesa poliisi n'ab'ebyokwerinda ensobi nga oluusi olaba n'ekintu nga kitono nnyo mumukkiriza agende agenda akola ebibye naye mbuuza ani ali emabega w'ekintu kino mu bitongole byammwe n'olabira ddala abasirikale nga basiwuusa empisa leero nekibeera ekamuli enkya nekibeera eyiganga n'omuntu n'afa okivudde eyiganga era poliisi y'emu agenze eggulu agenze ewa waliyo afudde kiki kyemubadde
eggulu njayakusookera ku kyosembezaayo ekyeggulu balina ndabye nga looza NTV yayogedde mbu waliwo omuntu eyafudde poliisi y'eggulu nevaayo neeraga nti omuntu ono wewaawo bindogram kibakkirizaako nti omuntu ono yafudde naye ku kibalumiriza oba eggulire kye lyalumiriza mbu yafiiridde mu kakuubagano akaabaddewo eggulu nga poliisi eraga nti so si kituufu so okunoonyereza kugenda mu maaso twagala vaayo tugambe nti mu kampeeni y'eggulu essaawa zino tukakasa nti waliwo omuntu eyafiiriddemu wabula baku ndala gye tusobola okunoonyerezaako ne tukakasa naye nga tuvuddeyo awo tukkiriza ekintu kimu nti owa obukuubagano weebuli ani avaako obukuubagano ab'ebyokwerinda bajja vaayo bakola bawe ensonga zaabwe kyekiviiriddeko obukuubagano bwami Kyagulanyi naye agenda vaayo akole ki awe ensonga ze ku kyekiviiriddeko obukuubagano so wano wetuddira ku electoral commission naawa okuteesa kwe ku kyekiviiriddeko obukuubagano n'obujulizi then ne poliisi nayo
temwagisinza amaanyi ndabanga electoral commission yabagisinza amaanyi
si bigambo byaffe ebyo mwewaffe
nze kwe kulaba okwange ndabanga electoral commission mwagisinza amaanyi
independenti esobola okwesalirawo
lwaki ngamba bwe
oku rebukinga poliisi n'egibuulira nti kino kyemukola kikyamu oba kituufu doba nebagamba nti nno wano tuba tutte mu mbuga z'amateeka oba ono omuntu mwamulemesezza okudda wano ne wali nebaako enkola ey'enjawulo yalina amaanyi agwe really eri independent eba esobola okwesalirawo neeraba nti omuntu ono anyigirizibwa bwereere weemage era byakola byonna bituufu esobola okwesalirawo ekyo kyebeesazeewo kyebeeraba nti kyekituufu naye njagala okutegeeza nti bwe tuba tetunnagenda mu campaign trail yonna wabaako nga bwe nkutegeezezza ebifo mwe bagenda okubeera biba bimanyiddwa
Burungi.
Burungi nyo.
Newe bagendo kuyita.
Wazimanyidua. Wewe bagendo kuyita. Wewe bagendo kulungamia. Awewe ino kuwelo.
Polisi neso kawo.
Polisi netegeza presidential candidate. Newa agent ve. Wewe presidential candidate. Tanyizo batariyo. Newa agent ve. Ntiba nae kulungamiza muwetuti. Nke kuwa li neligenda direct wanwe mugendo yita. Waliwe.
Wetuwa soso kutesa.
Waliwe kuwe li manjikidwa kati. Chuchi manjife nanti woboja kusimba. Obo inakuyita wanu kumaini road. Ino chama muwote. Niba inzo kuwe la okulunga mene wagamba yita naguru voti. Ulabe wokola chita.
Nena guru jogendo kuita na yono sanga ita polisi ya tu seyoda. Atenge kugamba kakati gendo itena kawa. Kati ate gendo itena kawa.
Waino kubira wemi amakubo agamanyikidwa deni ne kube dareri kolachi elimanyikidwe dareri okubiri. So okuga ano kuyita kukube elimanyikidwe lyoba domanyi. Oino kuwewe ensonga rachi rachi mu meeting tiba kuwera awe nyini wabera awe meeting. We wawo mami chagulanya inzo bata zibera mune wali wo meeting liba agent ve nti tugenda yita wanobara kwekubo ninori yita katari yita kusomero ashinga wetumanyi campaign zibera mu abantu abenja ulo muizo bera mu abamenyi bamateka muizo bera mu abamasanyu abagasusa wabira wo bubenje nebirara so nibakuwa route ndari yokozesa route yo jobu weledwo kozesa tiwali musirikala agenda kuvayo akugame ntino tojikozesa okujja kongoli na ye elabu haba kulemesezo jikozesa anga ateje mwakanyi zako ngoo ino ujulizi mwajikanyi zako buwebo ujulizi mwo ino kutuwa riwani ewe electoral commission ni siku wenga angawa sirikare kukoze sariyanyi buwebata andiko kubanti ino baba kugiro kugenda na mwene mkwe sariyanyi nga mwagala kuhisao na mani so electoral commission ovo ino kuji petition ingira petition the electoral commission kuneisa ya police uroku wai kuganyo kuhita mchifee chunga ati rutu jimwako ziseza jiva diva wadi
nea nziza amanyi nienda bau muzamu chino chigenda wa mwe mwembi na inja kusoko kuda na ya fande kabona ateka akati omulimu guamu gula vikanga gulinenga jegubangu yizi duamu kakati kamera zinyingi na mwe mbalaba nolaba wa majenga akute kamera nolaba nuwa polisi nga akute kamera nze kuruange ndoza na ya bali na biakulachi biya tekinga tiwalusi mbiono tuwa mulabe jinja ngalabi kakole fujo ilatu zemu netu mulabe Kampala ilatu zemu netu mulabe eri au ne mkunganyo ujulizi na ye na mwe waluwe chibangu iliza haba sirikali haba maji no mulaba angia ejindi kamera ku social media zamu kuatanga akola chino atela ye muntu yomu no mulaba nga kampeini ejindi era kamera zimulaze ngera zemu chechintu chechimu ne kampeini endala eranga ye musirikale azemu kole ekintu kyekimu ne yati muwe mujja mutugamba kunonyereza kyo kusinga awo nga evidence muzirabye ne muga kabona twakula bejinja mu uniform yafu wesigire twakula bejindi emirundi esatu soko debali awenjagala tukomewo discipline yeyo lwache bavudde mikono lwache atokutulugunya kunji nyo okusinga n'omuntu atakutte byenkana byemukutte mu ngalo
mukuru wa rusimi kati ayagala abantu runana bajemu katunda katonao kuva ku macha atenga tabana nendoza ifanagana singa efu ebabuguma nagenda ko violence chida kwani siba kwelinda echo kusatu mukama wange ne polling station weziri places of convenience oba ngaza kabuyonjo tiziriwo abantu lukaga
ya pande omuntu asobola okudda yewu
sebo yanyanya kugamba nti
teri muntu ali nyaka sikujja kulonda abantu era babera ba mwabo vya bitundu
ejo kero kutegeza nti ebina bila kujja muno ku na outbreak of elections of Edward kati fetu kugamba sebo dayo waka jango kubaka ruluko agent sojali ngo ajja kubasigana nawe bigenda kuva umukaruru gwenda wo ibaka ukume esiradamu esirada tujenga tufuna ni information indala yase mbiyo kweli inda nienda mbadi mojuli nangaba itambula mbandu itambula mbandu yu kutisa tisa abandu
teriba tisa abandu bagenda kukuma kaluru kawa
kati kati tufanga tukusawa jangu kuba kaluru odi waka singa fe angabiyo kweli inda nitulaba evinza kudira sibirungi tukirizibwa ngabyo kwelinda kubanga mulimo gwa omulalo mukulu ngabitongole ku madembe is to detect and deter or prevent crime kati singa police janye gamba wanotoitawo kubanga mumaso eri oyinza kufuna obuzibu togenda kujibuza ku lwaki ugambye wanpitiwa
afande we sigire
so.
Tutewe kuchibuzo chambe echempisa mu polisi chichi echigendo kolebwa amanyi nga manji nyo nga bwe nagambye kati waliwo okuyambagana okutali kugenderere atenga kuyamba nti polisi ebeera ne kamera ezayo nabana abantu ne babeera ne kamera na ye tulaba abantu kumpi yomu akoze kino nakola kino oluusi bwoba weegendereza ng'omulaba buli kaseera era yakikoze wano yakikoze wano naye nga ate mwe mugamba muli mukunoonyereza ebimu mmwe temubiraba nti nno bisobola okuyambako nammwe ne musikamangu embeera ne muga kati kino katukikyuseemu tukole bwe tuti
kitufu buli bwe tubanga tugenda mu operations zonna kubeera nayo eyokuuma akalulu eba operation ku side yaffe operation ekiregera tugenze kwata olumu tuba tugenze just kuwa bukungi muntu wa bulijjo oba olukungaana kubanga tulina abagenyi ebyo n'ebiri operation ku side yaffe abasirikale tubabuulira ekyokukola kye balina okusuubira na butebe bayinza okweyisaamu nga bafunye embeera etali ya bulijjo oba embeera eyeryanyi okuva eri wona we baba badeployinze of course ekyo nawe kiba kigwebikwekwetu byona biba bigwedde tudde ebbali ne twetunuulira wowe twakoze obulungi ne twewa max tekitegeeza nti buli kimu tugenda kikola bulungi waliwo ebintu ebimu ebituyita mu ngalo ne tubikola obubi nabyo ne twezuula munda ne tugamba lwaki twakoze bubi wano kya bwe tuyinza okukola ki
okutereeza
so kituufu nti wabeerawo embeera kati kangeze waliwo akatambi akagenda mu maaso akatambula ng'abasirikale balina omuntu gwe bali mu kulinnyirira basusizza eryanyo
sikeekokokka n'emmotoka za poliisi zisanga n'abali kukuba nga zigenda zibatomera ziti ako nako wakalaba n'okumufuuyira zonna mbikubuulira
okufuuyira tekiyiiko obuzibu bwonna
nga tolina kyokoze n'emikono ozinza ogitadde ku pikipiki yo amangu ago gwoba omaze okumudetectingirawo oyo nti agenda kubaako kyakola
vidiyo eyinza okukwata ekifaananyi ng'afuuyira bufuuyizi naye waliwo ebyabaddewo emabega
genda mumaaso
katudde mumaaso nzikiriza n'okukkiriza kwonna nti ku saidi eyaffe eyabapoliisi waliwo abasirikale nga bwe natandise abasussa ne bakozesa eryanyi erikoze eki erisusse era awo bwe nkutegeereza nti tuddayo emabega ne tulaba lwaki omusirikale ono yakoze ekikolwa kino kituyita debriefs bwe tusalaga nga n'omusirikale ono ekikolwa kye kyakoze kyadde tekisaanidde tewali muntu akwenganga naye oli mu kukozesa eryanyi abantu obakuba emiggo bagezaako okudduka obakuba emiggo nga badduka ebintu ng'ebyo tebikkirizibwa mu engagement omuntu gw'olina okulwanagana naye byoyo gw'olaba akuli mu maaso naye omuntu agezaako okudduka okuba muggo agezaako okudduka okuba muggo engagement rules of engagement ezaffe police public order management tekikkirizibwa oba bwoba olaba adduka ngingango omukole ki omukwasi kuba n'omuntu adduka arrest nakyo kikola ki
kakakakubuuza naye ddala abo babeera bapoliisi oba abantu mubajje bujjiiru ne mubambaza omuntu okweyisiza ddala bwatyo nga bamaze n'omubriefinga ku paleedi
aba bapoliisi
bino mbikubuuza nga kuba nze mpitira mu bantu eyo ddala abantu abo babeera bapoliisi
tewali muntu adeployingibwa mu operation nga ayambadde yunifoomu ya poliisi nga si mupoliisi kyenkutegeezezza
n'abamu babeera bamagye nga ga Uganda
kyenkutegeezezza nti omuntu bw'asiiwuuka empisa nga poliisi ino vayo ne tukola ki tukivumirira ne tukinoonyerezaako okubya omuntu essasi nga talina kyakoze talina mmundu tukinoonyerezeeko tumanye lwaki omuntu ono wamukubye essasi ate tewali ensonga endala gy'olina kuwa kugyawo obulamu bwa muntu nga naye abadde takola ki takwenganza mundu oba kwagala kutta so waliwo disciplinary action ekukolebwa then n'emisango ne kiyongerayo mu ki
temulina kibiina kyemuwagira nga poliisi
tetulina
Wacha haba kumi, wacha haba wagizaba mwa bebi binebi mumuwa kumanga mula babasu
bako kukusosu okureza. Ngeshi ungoleta polisi.
Waluwa bala vikanga bamba de uniform yomu, yenkambi yemu. Nenga polisi batu nulila, ebongela yobo ongezi. Na ya tabara, bata ya konga bakuba. Tumuwa bala bakuba, kafane towa bala vengulu ene, no ya waziti, no ya ngabamba de yero. Bagenze, kani bento, yu wagendo okuyita. Nga polisi, nga polisi yimi, lina mu, bali na mugongo gwayo.
Sachira vecho, na ye polisi, omu polisi mchitundu echo, ayino buvuna nizbo, kuma candidate ya ze mchitundu. Kuvesa wezi wechiva cha ategele kesenti, candidate cha gulanyoba candidate B, ya agendo yita wano. Katibu mwaba wagiziva candidate, wavugana na ye muba mukola ochi mu kitundu echo nga mwamba desaji
nafe chetuweboza ate polisi neba kuuma neta bagobao neba lekao
yimira na vo oyinzo bainzo kuyimirire bali na yo kwenganga bano mukubo lyeri muri bayitamu echo kicyamu mpolisi abali nokukola ki okubajjawo of course nga bwe nkugambye twali bijobberawo omusirikale ngali mu kitundu echo naye tujja mutunulira na masa bitu mbuli tumubuze lwaki tiwakubwa tiwakoze msonga ya kujao bantu bano rachi mwabale sene baru anagana wawo mkama ya inzo baya yamba simanyu wabaru anagana nebi sene bisinga tulabye ntiba candidate siba na ababiji vichero kuwele nyumu masaka weta masaka bwebegu wakonga wavu ganya ebi sene bisinga ukura anagana kukorachi kubira woso kwe waleye mbira chika kata kongo mpoliso kulaba ntibari uva wawe baino yita nibano uva wawe baino yita
sebo nata kungra kuchi ntito swinge mtu mbole mkuma jende kitu ina uzivona ne candidate yon wena mugwanga oba hona rebo chagula nyo baho kitu ina bizivu wa personal grudge no mundoyo na ye ekitagala ngebi kumbole mkuma jende ku candidate kugenda maso no kumama abantu muriro ekyo kulabira ko wadengo uja honora bishagwe ninga agamba abantu bajja kutulonda naye tukimanyi chairman bya electoral commissioner tagenda kutulangira ekyo ekyo kulunyo kufiwe ekyo kubi nagamba aba police na maji batuno kato bango otegeza ki
tewali wote kali baga libakiriza candidate oyo kumuyita ne mumugamba anti twawulide ensonga bwezi tisoko jetu marozi tereza olioko gene maso ne campaign izo
kati ogamba se bitongo ku madembo kuita candidate tiri wo ku middle of the electoral commission na isi bitongo ku madembo na isi ngakola musango nobera candidate okozo musango mugwanga di police kuita kubanga tobera babu dero na echo ku mama abantu omuliro kubanga fe tubanga tula tunula wala ebinja kuvamu kati vitu vikiriza na hii si gamba tu ina ku personal hatred wa guraji ni kandidati ya namu kwa
ok mwuzikirize mfuneyo abakubiva ama simu wa mubaviri mugu wangu dala tuve wano rutindo radio simba halo njisebo na anje buwenti yosebo
amanya bandi uwe wa balaba abakuru mwede kuburu unji nye songa nesonga jengan kumani esongi entufu yakole wakumani kiagulane wanekawese ala kisinanu kamojeshi ala nini kiaba wakirami kiba nene kisi anjo nene yeti mba jensawa mkama wange ngazi baba mbeza jiji nage ndiwa ee na alemu ilanja agaranyo yeti dirijemi